ये बदमान ने
यानी यानी
मोबाइल How sweet inside, I be dreaming when I get inside. Turning to ups and down, where's it looking when I squeeze inside? Sweet like my hot green tea, mama you're looking sexy tonight. I be the about a sweet thing thing, and she know the one I touch is mine. On my way to my friends right now, I be looking when I be inside. Cause I never felt on mine, come over and let me give you right. Let me show by the grip of mine. Take it off and let me see you shine. Let me show by the grip of mine. Take it off and let me see you shine. Oh, oh, oh. Wako neza ma penzi nipatia mazima. Jeuri sina akintafia madina.
Bila wewe
vya kuibaiba vinogi nimeshindwa. Nilisema napita mwisho wengi meza
Nibusu
Na mene kubusu Nimumu Na mene kuchumu Nimumu Na mene kuchumu Nibusu Na mene kubusu
Habibi Usingizi ndo kitu nakosa penzi Na nikikosa ile kitu ndo kabisa silali penzi
Nazidiwa
Nusu kaputi nusu mgonjwa najifia baby Na sindano yako ndo yanitosha kutibu ya
Kama mendeni kuchali penzi kalikata na kisu kikali
Mtoto
Pepo wa bahari Hanitulizaga na jikuta gambali
Kiboku
Na olivyo mtamu kama pipi Siju mkufana nishina nani Ya kumuonya ya kijiti Kwa kuitaja matindo mpune
Sweet like my hot green tea Mama you looking sexy tonight I beat about a sweet thing thing And she know that what I touch is mine Ya minkoi baby
Kwa kumezama Benzi nipati wazima Jeuri sina Akintafi wajina Vya kuibaiba Vinogi nimeshindwa Nilisema napita mwisho eni Nibusu Na mini kubusu Nimumu Na mini kuchumu mpenzi
Nibusu Na mene kubusu Ni mumu Na mene kuchumu
Talk to me boy
Kana utatu Anishia kilini Kana utatu Sijui kwa nini
Kana utatu Unishia kilini baby Kana utatu Umenipa nini